non wontiri hande altinere sappo e joyi lewru avril duminande sappo e jeenayi habaruji fulfulde studio kalangu yande joyi no wittere minta sappo e joyi hande ni koye kibaruji no tawa filla konde arto jaccere ndiyan ko warto e wakkati mo gonɗo enna himɓe tawa waɗi jooɗa kaalen gam batte heɓante ɗum mosala yaade yeeso laamiɓe ɗiɗon hooreɓe mawɓe kañum woni ko mela ele leydi men Niger ACO enna Terra e dogan duci e nananoy ko melaɓe mbi yewtere mon pindinande studio kalango haalando filla ko darto ko laabi sere joƴƴini dow filla neɗɗo laatiɗo gomuɗo e sarɗanede gomu e nanguede kañum e nanguede wadde Kassou Yacine madame Goje Maimouna Gazibo haalana en dow fi o yerno mbowri altinere fou kor jagñalle moɗon habaruji fulfulde Soumana Amadou non wontiri en puɗɗirani goo fumi ɗin andina o ndeɗo andinore wona welde sanne kam wonno du hono ñimɓe laatiɓe ko watto jiyata toon kay woni ko maayi wakkati ko waɗano doggudu gam batte ɓurdurgol daɗdurgol har fila tewtugol fa laato doaña ele leydi men Niger ɗum ndu konɗo ase ƴaɓɓiɗo on ko ɗum waɗi yerno fa warje acti Niger haalirɗo le kibar mo heeɓi le kibar goto o wiidu konna ton en doso kandu konna waɗɗiɗo mayɓe ɗum ndu konna fo acti Niger wurtin ɗum wike hon ɗum ɗo ɗo heɓa ena kabaru o yaade electoroɓe tawaɓe ton en ɗam ɗum ndu waɗi wakkati tewtol hono fa heɓa hoƴede hono doañako ngu enɗa noni ele habaruji ɗi enɗa yerno kalurɗe ni himɓe gaɗi jooɗa kaale e miilade noyi watta ko tawi heɓana hono fawarde jondu konna jeccere ndiyan ko wawi wadde hono ceeɗu o enɗan to enɗan tawa nder gallurde enɗan yimɓe hewɓe kayi goni ko potti gam batte wadde batu haala jooɗo filito ɗum ndu konɗan sen kam wonno hono campagne kawjiɗo filla ndiyan ɗan enɗan kañum ɓiɓɓe wuroɓe no haala jingonoɓe suudu baba kayi gon ko hawri himɓe laatiɓe joguiɓe andi dow majjuɓe kaali no watta ko tawi ɗum heɓana mosola ɗum waddi ko fawarde jondu konna mbiyeteɗo Mohamed Yatan tane kañum wonno fa hande hen hon neɗɗo kaalodo inde yimɓe jingonoɓe suudu baba to enɗan tawa nani ko haalni Aoussouk Abdoulaye dow fi o koɓe kaali dow mum
le mois d'avril quand il sera avancé
de lewru avril woɗɗo hakke nguli kinno ɓeydoto woodi du bangueji kewɗe nder tawa no godi saɗorma ndiyam yamde goho yaade yamde ɗiɗi jemma a yiyan rewɓe no jogui sowoji no pilo ndiyam bade pompi goɗɗa ndiyam wala saydoma yamde ɗiɗi jemma nden min mbi koyeɓe kaani miccintinede taw ko anduɗon to campagne Nigelec on min jii laabi ɗiɓe kooƴi nder laawol muɗum min mbi to far hiite ɗon do laawol hoƴama ɓe gadda masiniji ɗiɗi ko hokkata région miila du ɗum woɗi hoƴude to masiniji ɗi hani waddede e miilade koƴol nimɓe golle gam nimɓe no ɗon ɓoytoro kebta fakkiruji ndiyam dey no taƴe ceede ɓe mbi du golloɓe itte ko watta hisabu yiida du e joom en pompiji ɗin saɗorma on faame woɗi du horejo campagne on do yiye gadduɗo ballaga
muɗum
dow filla jaccere ndiyan to enɗa agades du konɗa hono himɓe gaɗoɓe deme ceeɗu ka en du konɗa no woodi saɗorma sanne saabu ndiyan ɗam ɓe mbi eɗan woɗɗowo sanne ndemu eɗan wonno fa dow dow ɗum du konɗa wiyama gam batte Allah ehe hono gam ƴogirdu no heewi sanne ko ndiyan ɗan no woɗɗowo ndenne faɗo ndiyan go enɗan no woɗɗitoɓe kettoɗo yerno fande Ahmed Ouha laati kañum woni hoorejo suudu remoɓe to enɗa agades fillori eley yewtere ndeɗo
faɗo ndiyam gon ɓoyteke nder nokkuji e goɗɗe gollidol e ndiyam ko wala e laawol kan saabi ɗum ko anduɗon ilan waɗi woɗi du ndiyam ɗam waɗi bonodaji amma ɗum fuu haɗayi faɗo ngo hoƴƴitaki ndiyam nokkuji goɗɗe pompiji ndiyam no jarnire ko wala fuu haddi nokkuji gon na ko nimɓe ɓuytiri golle kaliji mu'en e to gollata Allah e faɗo ndiyam ɓoytingo ngo jonɗo ndiyam ɗam waɗake sanne no woodi ɓe puɗɗayi golle gam ndiyam wala golle kaliji ji ɓuytama gam min gala min gatta alkama dene molo ko ɗuuɗi golle ɗen ɓuytake sanne dine ko duɓɓi tiɗi
par rapport aux années
non wontiri laamɓe mi haalino haala mum melama e leydi men Niger ACO enɗa en goho ni guinan tawa laamiɗo leydi arewa ɗum won dogan docci alaji Amadou Sabone ko wiyete kanko on enɗan ni woni fa wara jondu konɗan ni ono melama ndene kanko woni du fa hande laamiɗo so en ƴeewi capantati e tataɓo mela to enɗan dogan duci nogay e jeetati lewru juillet ko ƴaɓɓi ɗum wonno ko laati laami ton enɗa nane sappo e tati lewru avril ndu ɗum woni ko o mela caggal ko o melani alhaji Amadou Sabo laamiɗo arewa o wi omo anni o wadda keddi balla makko fuu yaade yesso waɗa gam kanko hoore makko o hollan ɗum e misali makko nani yewtere nde o haali Abdoul Aziz Dayyuma hoƴi waddani
alkawlin da nake ma al'umma shine
to adimo kojo nan bini woni adilare yade to mabbe ko burdi dinol fu wala wadan du ko watte fu heba arewa golle misali fardemal e durgol yade gollal fu gaddal yadu yeso der mum minatan du yeso fa dum hoje misali mi wadan hedde farlamu ondo jonde jam tabita e potal yade tindinoje de gadami to nimbe wuro ecike on ji iri lenyi gardi to melongol wodi lenyol du funo wodi kalo do inde mun to lamido on kori wadede jonka kan woni golle de Allah jabi du mi dow tambe der lawol mujjo joddade e nimbe wuro hollata ko lamido wala burdi dilo de sen do fennama fu famana
de gaskiya kuma ka karba
non wantirto en nan teraadu kondan Amiru Hamidu nyandu kanyon ko mella o du konna kaw sappo ne mella der leedi do en nan tera elele ni en nene ne ka kanko du o wodna dubi chapande joyi e jetati kanko Hamidu Nyandu kanko wonodo konnam kanko wonno maire ton endan tera tiagal mum ko lati Amiru on enda wakati ko melongol tili o haldi e hokobe hibaruji gam batte o wada noddangal yaade e keddi lenyi gondi lele tera di enda heba potal wada jonde jam kanyu e hesare nani ko haali wakati mum dum dubandi mi biete do Kenda Abubakar hoji alaka neldimi
le perspective
ko jamaare han yotto e mun kamoni jonde jam potal ndenagum wodi kulle gere buyitire nimbe njodo no wodiri no wodi songayibe fulbe belabe gurman kobe e lenyi goddi boydi no njoddi ndenne lawol fu wala wi e joddal mabbe wartire bolum seni wi ama jonde jam kamoni muhenno fu dillira no weldiri dum wodi nimbe njafondira heba potal hebe hakkilo fu kingo du warta
et de stabilité.
Non wantirdo en galdo nyame subako wonno ko gollal nyibdi suudu mawndu kanyu e mandeji ko mandin to fawar jondu kondani kulle fuko ite ele karangi ko wasete ele dimen Niger nenne golla nga fuddama subako o do en galdo nyame gam batte gollude dum 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 no ndara fil karangi on ittirte to en zender tawe na waawi yotto waade torodi tawe basi wala sa dorma do konna buyto e majjunti dir ka buyto dum wonno nenne mafari e koro wadgol nokkurnde minister kawjido fil ko darta karangi on enda fuma ko gado kanyu woni ko yecci e do majjum dum ko ndan himbe television la bari kanyum hoji mo e telephone o hali hono ni
la construction de ce pipeline
nibol gotol to neban essence e gaz to kata do nafaji kewdi wodi edon buuta kojo loreji citerne kolati no hoyti nana ya warta loreji edu kondam buitol bonondaji do labi e hisinde nimbe bonnaki labi kolta mawdi nyibiradi cede duddem wodi du idum buuta simogol neban essence kulle itetede to campagne sorage de no nafan leydi dim fuko bitinite farmali e Burkina faso bure elawanga loreji citerne leyde didi den torodi njata ko joa ko watta kiloji ujunere
1000 km de route
noni fa war jondu hono hecci kenyan la sar kam wonno ko fa handen tendeji gombuli dudde sanne der lumo lumo godu dolbel no ender region mo tilaberi dum du konna wi ama neddo latino mo huuba huuba hore mo wittoy gon kanyum woni ko watti yitenge endam bononda kew waddon endam tamani jonkayi hono himbe ngad imballaga lawu yitenge hebayi wadde bonondaaji goddi fereji kanon woni dum wadi bononda sanne noni hono do fille ko darto jogagol ladde gadabeji e ko tawa der mudum dum wonno koro hono jeewe laabi kesi ko way hojjere heba jogade wada fa woda dum waddi ko fa hande hawtergo wada e do inde faale ONG Sahara kanyum won ko ardi dum hawtade himbe wabbe du konnan jiwndobe do lawol gotongol non waddi ko fa hande biteda Abdurrazak Musa Zubairu ka wonno kawjinaado filla ko darto fa hande ni sigilaaji hono ONG on endan nan ko haali Mohammed Mamma e do ko be kaali e ko be gonon e miija
la zone de Gadabeji en zone
Gadabeji no kure durdude non denne alla e garki jolodi ladde din no hani iri kawjaki ladde kesigo wade yade to nimbe wuro misali lamibe maire Gadabeji hautade e horebe projeji latibe no fotti e yitude no watta ko lawol kesongol hoje ko wonno no tewtano bako jolodi ladde di ngala ko tidi gankaji kay ledde di nyamta bako ana kanji tanno birdiji ladde goddi no tawa der ladde do madde dende no hani nokku itane birdiji ladde din tan gankanki e jawdi imbaba hebide nokku goto
sira emmema andro
noni fa war joni hono to wete African Development University don ko nan jango mudun en gadi sigila gam batte yaade e suudu tariki ndu bubu hammadu en gal nyemey heba wada wutugol e lanugol nokkurne en dan dun ko be ngadi dun ko nan be ngadi di dun e fawar jondu hono sukabe umma tore waddo ballaga mudun do renigo laddeji e jaaye dun du fu be ngadi non gam batte Allah himbe jiya ekkito ko be ngol be ngadi dun endan non du waddi ko fawar jondi be tada Hawa Umaru Musa kam won kalodo inde jangobe university on endan nani ko halani bandimi Michel Deji wakati be ngadi butongol.
C'est notre patrimoine, on a le droit.
Pour les kautade meden no minen godi lawol min kawjirodi no wodiri e labal majjidu der fina tawa ediyu min boppata dereji e leydi bani min kibay to min boppata de min jogoto di no e juude amin fa min kiba to min gattidi bani min gi'i kulle boppale de ko naforta min nanta beldum gam min boway hano bani min jehi to battuji ni en minen botta kulle boppade ko naforta kan leedaji no handi do himbe pina labal hana goto tan watta dum ko jama'a no jama are fu wodi lawol wurato laabi gangada tuini na wallagi di fu goni gatta der hore ma deni a acci wopude kulle de nafortake de he leydi to fu jada gon no accha wopude di deni do a woppi jada gon no woppa ni non e leydi
noni jangobe hartawaton le universite won le kulli mawde kando le kulli jetati kawon ton enda kambedo be kawrube puddi golle majjum wutugo gol fa neddo fubura bandum ko buri wode ko buri lebude e buri laabude dum wonno ko be ngadi kambedo kono ele nyalade enda nenene kan ku jetati en henno sigila gam batte neddo fu e kam buri wode yerno fa war joni bitedo Sumana Alpha Mamman Bashir lati kaw secrétaire général jangobe universite ma do enda mo taba halniri bandimi Abdoulaye Aoussouk.
Cette activité vit
gal golal holatana na dongal ko tawa do dandi jango do fimo inde e labal der no kuje jangirde universite den golangal jangirde den e hore mun sigili dum de mine hore be tawa be le jangirde universite den mine kani wadude balla am den dum sabi ko min muyi e koy amin e wadude dum ko balla ba goto wala he sayni lokotorore monde de dowti demi der sigilade golangal gal min adi wadde
de faire cela.
Kettine sigilaji studio kalango kadi totawado der duniyaru do Facebook studio kalango.
Facebook studio kalango.
No welcome sanne mi do feccide dum.
Na wontara fila sariyaji en kali en bi hono neddo ngaddo gacce yarama go'o suudu sariya nenne charto on waawi nangude mo nangal ko wana o uddewe e kasu dum wonno nangal wadde kasu yaasi. Hala ka do wonno ko fa hande ni jidde hande ngaden yewtere mun andene himbe biyetedo madan goje maymuna gazibo o hala ni dum bandemi rafika attaher edo fi ko darto yewtere meden pinno altinere fu
lawal sariya niger del atol keme jeegom e chapande jeddi e jeegom e gol keme jeegom e chapande jeddi e jeenay kantabintini no neddo nangirte dum indi tira wadde kasu yasin no goje maymuna gazibo chartotodo faminiri
un citoyen commun en infraction pénale c'est sa première
deni jomun wadi gacce go ofuni no handi yare yeso charto ngam fami basi mo wadi deni wadi gacce sudu sariya no wawi hokki jomun saa hota de arandeno wakati jugondo deni jomun faddama no wadan lasibo do gacce ko wadi deni jomun faddama kasu yasin no wodi cede de neddo yobanta gomnati on no tilsido mo gadanda gacce on do jobamu deni filla darga kun deni kasu yasin non asojjata ko der garwal kasu dey no tilsi joba cede dargida den deni alla wadi a hokkama kasu yasin lawol seria no hokkam jomun dubi joy a wujja ta adarga tako jonkai deni a wadai di fu to fu gacce fu wala ema deni Allah wadi do dubi joy di a fillitake ir gacce goto deni na ko nandini a famani gacce de gadda de yeso chardobe to fu anangete kasu jonkai kasu yasin on no wailoto kasu gongajo deni kasu yasin lebbi jeego on nangeda kaddi mun hantai gaditida gacce gon a wangini do gonga fu a wadi gacce den don delle a nyamu on kasu latto diddi non kiddo e keso mo gadda on gando a holli ko da wawi biddam bonda ko
vous avez réellement démontré votre capacité à être un délinquant
de dum sendiri nangede e yolbe nanede
dani neddo nangama kasu yasin hano sudu seria hadi der dubi joy neddo wada gacce ko yara ta dun sudu kite na to police bi hano jon dani neddo nangama kasu yasin dubi joy
dum woni ko lawol lamu yowi do nangado ko yolbi nana wadde kasu yasin
ko sendo dirdum woni kasu yasin ada wawi ko ta wuro dai do talkima gacce de gadda den no windete resi kasu o todo a nyaman kaddi kasu gacce de gadda
Là, vous allez en prison.
Et donc, vous allez en prison. Assalamu alaikum, balen, te jamwali.